baje ku nkambi baragota, hari gushira icyumweru n'iminsi nkine baragota inkambi, abasohokaga ibyo kurya ntibyari bikinjira mu nkambi, byinjiyemo byose n'ibisohotse bamenaga, yemwe n'amata yinjira mu nkambi barayamenaga. Kuri uyu munsi rero saa cyenda niho twabonye abapolisi bagose inkambi, bayinjiramo barasa, abari barimo barahunga bakura imishwaro, hari abo barashe twasize turi guhunga.
Hari abapfuye?
Umubare ngunga n'iki ntabwo twabimenya, gusa twagiye tubona hari abari kuvirirana amaraso aho twabasize tubasimbuka twiruka dukwira imishwaro twinjira mu giturage. Gusa ku misozi twari turiho tureba mu nkambi uko biri kugendera hari hakiri ku manywa, twagiye kubona hari abo bafashwe babazamura kuri polisi. Gusa abo bari bikingiranye mu mazu bagiye batera imigeri inzugi zigakuka bakinjiramo bakabavanamo babatwaye kuri polisi, abandi bamanutse mu giturage bajya kwihisha. Aya masaha rero inkambi iri gukontororwa na polisi y'u Rwanda, nta muturage uyirimo, nanjye ubu ngubu tuvugana ntabwo ndi mu nkambi, ndi hanze y'inkambi.
Abo uvuga batwawe na polisi ni abaki? Ni abantu bakuru? Ni abagabo? Ni abagore? Babajyanye bababwira iki?
Ni ingeri zose, ntabwo tuzi icyo bababwiraga kuko tutari kumwe. Bafashe abasore, abasaza, abakecuru, ngewe hari n'uwo bashyizemo umugozi ndi kureba umukecuru, baramuhambira rwose amaboko inyuma mu mugongo bamutwara kuri polisi. Igihe twari turi kwirukana rimuciyeho, ubwo tumanuka mu giturage rero ubu ngubu ubona turakihishe, ntituzi ngo turasubira mu nkambi ryari. Twashwiragiye kandi uri gukontororwa n'abapolisi, turi kubona ari amatoroshi gusa arimo.
None abo bazirikaga se, mbabarire ku guca mu ijambo, abo bazirikaga bazirikiraga iki? Ni uko babaga banze kugenda, hari ikintu wabimenyaho?
Icyo babazirikiraga babonaga ko babafashe bashobora kubacika, bakabazirika bashaka kubatwara kuri polisi.
Umukecuru se yacika gute?
Nanjye ntabwo namenya impamvu baba bamuziritse muri ubwo buryo.
Uratubwira ko inkambi ubu ngubu yera nta mpunzi n'imwe ikirimo?
Rwose nta muntu urimo, nanjye ubwanjye sindageramo, urebye uburyo twavuyemo byari biteye ubwoba. Hari abantu baguye bihahamuka, n'uyu munsi tutazi ngo ni bande, gusa hari abo turi kumva bari kuboroga. Yabuze umuntu umubwira ngo humura, aho yaguye akaba ari aho ngaho, avuga ati ndapfuye, nawe ubwawe ukumva udashobora kujyayo ugiye kumureba. Mbese dufite umutekano muke, tugize amahirwe twabona abadutabara kandi bazanye n'imodoka kugira ngo tuve hano muri iki gihugu no muri iyi nkambi tugataha iwacu rwose.
Wari uvuze ko abapolisi babateye hashize hafi ibyumweru bibiri, muri ibyo byumweru bibiri nta kintu bigeze bababwira cyatumye babarasaho nk'uko ubivuga muri ayo masaha cyenda?
Bavugaga ko badashaka komite y'inkambi kugira ngo nibo batumye abantu bashaka gutaha iwabo muri bwa buryo twagarutsemo, ariko nanone bakatubwira ko buri wese bashobora kumutoragura, buri wese bashobora kumutoragura bakamufunga. Bavuga ko impunzi zose zifite ibyaha zumviye komite, kandi mu by'ukuri impunzi zose zashakaga gutaha. Ngira nk'amakuru mwarayafashe murayazi.
None ubwo hasize ibyo byumweru bibiri babagose, icyo kibazo mwakigejeje kuri HCR ishami rya ONU rishinzwe impunzi, mubabwira uko ikibazo gihagaze kugira ngo nabo babagire inama cyangwa se babarindire umutekano niba haraho hari ugize acyakayaho akawuhungabanya?
Uretse kubahamagara kuri telefone, naho ubundi na HCR ntabwo yakinyiraga hano mu nkambi, yari yarabujijwe ko ngo nta mutekano urimo, ariko ari uburyo bwo kugira ngo bazadukorere igihe bakoze nta bafatanyabikorwa barimo.
Ngo nta mutekano urimo. Kuri wowe se, kuri mu nkambi umazemo igihe, iyo myaka yose watubwiye, n'ubu ukaba wari urimo uretse ubu wahavuye nyine ukavuga ko wihisha ahantu, uwo mutekano wowe urabona umutekano uhari cyangwa se hari nk'ababa bahungabanya umutekano aho ngaho mu nkambi?
Umutekano wari uhari, ahubwo twabuzwaga n'inzego z'umutekano, abapolisi bashaka kwinjira mu nkambi bashaka gutoragura abantu babafunga.
Hari ikindi wifuza kugeza ku batwumva muri uyu mwanya muri make cyane?
Icyo navuga ni ubutabazi bw'ibanze bwihuta cyane kugira ngo tuve muri iyi nkambi dutahe iwacu. Ari no muri iri joro twumvise hari megafone iri guhamagara ngo imodoka zaje twinjire mu modoka. Ntabwo twakwibuka matera turyamaho cyangwa se umusambi cyangwa se n'imyenda twambara, aho buri wese ari mu gihuru yahita azakinjira mu modoka tugataha. Dufite ubwoba rwose, nta mutekano dufite, mwadufasha mukadukorera ubuvugizi imodoka zikaza zikadutwara, dore ko twashatse kugenda n'amaguru bakaturasa bagabana gushyigikira ariko kuri ubu ubyikure mu dufashe cyane mu dukore ubuvugizi haje imodoka zigutwara zikavana hano muri Inkande
mugababaye kandi icyo mwahunze se ubu cyararangiye
none se ko urabona aya masaha muri uyu mugina ndimo ko ntayizi ngo ndaramuka cyangwa se biragenda gute kugira ngo nkomeze kuba muri uyu mugina nitwa n'impunzi ahubwo ko noba mu mugina cyangwa se nkajya iwacu ko hari abatuyeyo nsitwa impunzi
yenda gushimiye cyane kuri aya makuru tugezezeho.